Paradise Music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Oh, ila usini cheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Aki mwana mkwete, ajana dumu la maji, nasije kakumagia. Anaka picha kako nitaka posti, poso kupenda itawa kosti. Siku yako nisha jikoki, dugu rafiki zako tunasema happy birthday. Taka posta.